vijana barubaru na wewe. Japo ninapata kidogo, inalisha familia, ndoto nimeweka kwa moyo, haiwezi didimia. Baridi hunipiga kwa soko, angalau nipate mia. Siku nitarudi kwa udongo, hakuna deni nitawachia. Baba nibariki, mimi ni mshiriki, bariki pia watu wangu. Tusikose riziki, tusichoshwe na dhiki, Mungu pitia kwangu. Nyumbani tusirudi mkono mtupu, waru tukibewa tujazia kasuku. Tuache mayai tukule mamake kuku. Ipo siku, ipo siku,
one day.
Najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku
wale,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli.
Kiatu yangu ikinifinya na umianga solo, kiraka labda tu kwa nguo, sijivunji moyo. Wananilenga kila siku nkiwaomba, Mungu ndo malenga, shairi yangu anaichora. Tuko stanza one, naishangi vile inanzanga, shimo nimejitoa, watu wengi wanazamanga. Pesa ni down na sina fare ya kwenda pharmacy, umaskini homa, wapi tamba ya makamasi. Nimechelewa ndoa, kuna watu nalea, za chama sijatoa, mtatumaji fair. Nadunga Sunday best, nikingoja blessing, shetani ali test, my performance was impressive. Yes Lord, unanipenda vi tremendous, ukibariki wengine sometimes I get jealous. Pole nilianza na mwili, ndamalizia na roho, usimalizane na mimi mumini ama chodongo.
Kibariki,
ipo siku
wande,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku
wande,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli.
Mungu Baba, when you remember me, kinipa nyama nipeka chumbare, nisikufe moyo, kuwa nami kwenye safari. Mungu Baba, when you remember me, kinipa nyama nipeka chumbare, nisikufe moyo, kuwa nami kwenye safari.
Yes Lord, unanipenda vi tremendous, sometimes I get jealous. Pole nilianza na mwili, nitamalizia na roho.
Ipo siku, ipo siku, najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku, najua ipo siku mama, watatuombea mabaya.